nonyeza kusinga kusikuno sina mulaba popote yonapokwenda haki ya Mungu nitakufuata ni wewe the God that I saw miaka mingi sana and go without you sikulimba nja kufanze gala know that you're part of my blood if you know that I'm part of your blood ni wewe na mimi tu hakuna mwingine sasa
natamani yule yule alinipenda vile vile kutoka zamani huko shuleni tulipanga tuishi pamoja sote na kati cheko mboli yoli wena ya galanga muvise labili kufeta neta katuchasoma tuade santi tuwenga babili
na mwaga la iranga tulichimu baby ne musubizo kubera fena biwafone mika bayo jaga tulesewo nga ninono o wange teniyo haiza kubesa besa asigate obo mongo na genze ukusubize binu njibyo na siri kudaza ate siri kulumia mukwano kabandi kapewa mbibao kuhugu mye mumpeo akini nani kutoka wampi ata kushinda wewe
wajena tamani yule yule alinipenda vile vile kutoka zamani huko shuleni tulipanga tuishi pamoja sote na kati cheko mboli yoli wena ya galanga muvise labili kufenda nenda katuchasoma kwa adesa tituwenga babili
Tulipanga tuishi pamoja.